done all the journey from her. Chikube,
it's round the beat.
Sina, balake choli na sina. Yeah, sina. Balake choli na sina, mazina kwe baby. Sina, balake choli na sina. Sina, balake choli na sina, baby. Njagala kwenye no muna chalo. Bali baleke baby bali na malo. Tose mbele la oba dongo. Baby kia wepe jagala wafeka oje. Kukwano kwenye na kulinga kwa luli. Bigambo bendi na bilinga vya luli. Suri na chentu sane wata yokera baby mpulila. Bigambo bendi na biulila. Nasukongo kwa nako kundi muno munda. My baby kia te kunda kunda. Tumila mami, tumila daddy. Bobby wani kukambi Bobby wa papi. Wasadi, kuji wasadi, baveka o, waleka o, sina, balake choli na sina, sina, balake choli na sina, mazina kwe bebe, sina, balake choli na sina, sina, balake choli na sina, bebe,
Maleficent at the king. Dragons in your tuline 16. Above 1, 2, above 18. I'm killing this beat, I'm killing this tune. Yeah, Bikumba Nesala. Smart and wise, move your nabi encola. Born with the future, yo yango belera. Sent an FM, unse biencolera. Tunyo mirror, unyo mirror, si kolima. Dance with any chaos, ayo mutima. Fane making Mr. Drama. Oline adiki, ya chaka. Akuwa hiti mwaka kumwaka. Ajuga na Amerika, siva filika. Style ya chimeki kosichi Jamaica. Wogo salawadi, bula disirika.
Sina, balake choli na sina.